Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudukurikira kuri internete kuri www.radio.com. Turi ku rubuga rwa internet kuri Facebook mumbabarire VOA radio yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima kwa gatatu muri aya masaha nkuko bisanzwe. Turaza rero kubaganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido ariyo bita elephantiasis mu Gifaransa. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya, turaganira ku ndwara mu kinyarwanda bita ibitimbo cyangwa se imidido no mu Gifaransa bakayita elephantiasis. Turaza rero kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu. Mugume hafi ya radio yanyu. Telefoni yacu ya WhatsApp mutwandikiraho cyangwa se mukaduhamagara ni akamenyetso ko guteranya 1 202 4 41. Reka rero twakire umutumirwa wacu. Ni Jean Bosco Mbonigaba, ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Izo ndwara rero zititaweho hakaba harimo n'ibitimbo cyangwa se imidido. Jean Bosco Mbonigaba, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo kandi nguha ikaze.
Braho Jeanine.
Braho neza
cyane Ijwi rya Amerika. Uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira kuri iyi ndwara kuko ni imwe mu ndwara zititaweho nk'uko mubivuze. Ndabashimiye cyane.
Rwose hari hashize iminsi hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusabye kubaganira kuri iyi ndwara, batubwira ko bakunze kuyibona mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubwo muraza kutubwira niba ari byo koko cyangwa se n'impamvu yabitera. None rero manira Mbonigaba, iyi ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido bita mu Gifaransa elephantiasis ni ndwara ki?
Murakoze cyane Jeanine. Iyi ndwara elephantiasis mu Gifaransa cyangwa se ibitimbo imidido bitewe n'agace umuntu aherereyemo, aho usanga bayita ibitimbo cyangwa se bakayita imidido. Nibyo koko ni indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye, kuko ni indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge, ikintu dukandagiza hasi kuzamura ufagiza wenda nanga mu mazi. Mu Rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka. Ubundi hari indwara ikunze kuvuga yitegurwa n'impamvu zitandukanye, cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri, cyane cyane iyitwa fagokomiyoze. Iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugira n'ibirenge igihe kirekire ku butaka bufitemo ubutare bwihariye bwinjira mu ruhu. Indi ndwara ikaba ari indwara ya filariyoze lemfatike, iyo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parasite cyangwa se mu Kinyarwanda mu kindi Kinyarwanda imbiririzi, ako kaba katerwa n'umubu uri mu muntu, hanyuma ukamushyamo ubukoko bw'ako bw'indwara, hanyuma uko igenda ikura mu muntu ikagatuma noneho ibirenge bibyimba. Ariko cyane cyane mu Rwanda noneho iboneka ikunze kuboneka ni ya mbere twavuzeho
iyihe podokoriyoze
ya podokoriyoze podokoriyoze n'ibyo
ye mu Burundi nari nibagiwe ko iyi ndwara bo bayita imisozi nkuko muvuze muti bamwe bitewe n'agace umuntu aherereyemo bayita ibitimbo abandi bakayita imidido mu Burundi bayita imisozi ubwo rero noneho najya ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara
murakoze cyane nicyo koko kuko iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka noneho ubwo butaka ukaba urimo ubutare cyane cyane bigaragara ko ushobora gutekereza ko ubwo butare ngo mu bwo butaka uba bwaturutse ku butaka bw'ibirunga niyo mpamvu ushobora gusanga wenda nko mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bashobora kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi ariko ntibivuze ko ntahari idahari nubwo mu Rwanda ari nke cyane wenda turaza ku bigaragara ko ari nke cyane ku buryo ni mu mazeru n'ibice zeru ku buryo mu Rwanda abarwayi ni bake cyane ariko abarwayi ba bandi bagize igihe kirekire nibura ushobora kugaragaza ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka 10 kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi noneho hari n'ikindi cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri iyo twakwita jenetike baba bari bagiye gushagarira cyane kuri ubwo butaka n'ubwo butaka bwakwinjiye mu ruhu kubera bwagushagarira bo bubabamo bitewe n'imiterere y'umubiri bakaba bagira uburyo umubiri wabo uhita ushaka kwirwanaho binyuriye bitewe n'uko umubiri wabo ugiye gushagarira kuri ubwo butaka bwo mu butaka bigatuma noneho uko ushaka kwirwanaho bigatuma hano mu maguru hahantu ubutaka bwinjiriye habaho kubyimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge ukubyimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse n'igenda ifungana ikaziba ya amazi atemberaga hariya mu birenge aba atagitembera neza bigatuma n'ikenge kibyimbamo kugira ngo ya amazi atabasha gutembera
ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira
murakoze cyane ku kibazo cyiza nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gato urumva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku buryo ari gushagarira cyane bwihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ushobora kuvurwa cyangwa gufashwa ushobora gufashwa akagira ubwo agaruka kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bagira ngo ntibayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko bya ngamba zijyanye no kwirinda ubuzima bwa butaka bumutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose akomeza kuzambara kuko aramutse adakurikije ya mabwiriza cyangwa za ngamba zirinda ubuzima bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva ni biba biri muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we ariko abarafasha rwose ku buryo hari ikintu hari icyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu ariko usanga agize ikintu kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenye ko wanarwaye iyo ndwara kereka wenda bitewe na degere byagezeho nibwo bishobora kugabanuka gatoya ariko wenda bikaba bitacyaricara ku kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ku ubumuga ntibitumye atikorera imirimo isanzwe uyu usanga rwose ameze nk'abandi bantu bazima badafite
indwara ni radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido mu Kinyarwanda mu Kirundi ni indwara y'imisozi tuganira n'umutumirwa wacu Jean Bosco Mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indiririzi akaba rero ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara ari Lambert Nguherewe uranyumva
ndabumva
urahagana hehe
umwatsi tuvugana magaza mu gisagara cya Bujumbura
iyi ndwara y'imisozi se iwanya ngo murayibona namwe
iyo ndwara uko imeze ino mu Burundi navuga nk'ibyambenda nayo nimeza kwa wira hati kariko lasa kubagi lasa kushi kariko nabijonji
ye warufite akabazo
alo
warufite akabazo
ego nataka mumbariki mutumire
arakumba
njine mugeza vika ikagaragara yuko umuntu agwaye iyo ngwara ingene boyikinga bakayivura bakayituza kugira ngo nizongere kugaragara mu bantu.
Reka muhe umwanya gusubiza, urakoze cyane Lambert. Jean Bosco, Lambert arabaza uburyo bwo kwikingira, niba hari uburyo umuntu yakwirinda. Bunavuga ko ari kuba umuntu yakwirinda kuba yarwariye indwara, hanyuma rero no kuyivura. Nagira ngo mpakanya musubize.
Murakoze cyane Jasmine na Lambert, murakoze cyane kuba ikibazo kiza cyane. Nibyo kuko nk'uko twabivugaga, ni indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye, ku buryo rwose abantu batakwigira bahugira aho bahurira nayo, cyane cyane niyo baba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye, ku buryo ariko bitatuma bayirwara. Urugero, kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira, cyane cyane kwambara inkweto. Niyo uburyo bw'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde, kuko iyo umuntu yambaye inkweto icyo gihe ntabwo ivumbi rimugera, cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibikorwa by'ubuhinzi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi, bashobora guhinga ko bambaye inkweto zitabasha zibagera hejuru, ku buryo batabasha kujya aho bahurira n'ubutaka ngo babashe kwinjira mu ruhu rwabo. Noneho ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye, tugera no mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu hagoye kwambara inkweto, cyangwa se ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara tuno duhinga. Aha birashoboka ko mu gihe noneho barangije ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije y'ibirenge, kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho. Aho ngaho bisaba iki? Bisaba gukaraba neza isabune n'amazi n'isabune, hanyuma noneho ahandi haba hafashe n'ubutaka ujye nko mu nzara cyangwa se mu hagati y'amano, bakaba bakoresha n'akaraso gaciriritse bakabasha kuhakuba neza, ku buryo bizera koko bwa butaka bwavuye ku kirenge bugasigara ku kirenge ngo bukomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge. Ubu ni uburyo bwiza rwose bwo kwirinda kugira isuku ihagije y'ibirenge, ni ukuri icyo gihe nta bantu bahurira n'uburwayi. Abajije n'ikindi kibazo kijyanye no kwivuza, ati se kwivuza bite? Nibyo koko nta kinini kivuga ngo ni inkinywa ndatagira ino ndwara y'ibirenge, oya. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni bivuza bate? Icya mbere ni ukubanza kumenya icyateye uko kubyimba kw'ibirenge, kuko nk'uko nabivuze ntangitangira, hari uburyo byinshi bushobora gutera, hari ibintu byinshi bishobora gutera ino ndwara, nk'andirizi twavuga yitwa lymphatic filariasis, ni indwara yitwa gutyo iterwa n'agakoko kitwa Escherichia bancrofti. Noneho kagera mu muntu bitewe n'uko ari umwe n'umubu. Hari ibihugu bimwe na bimwe usanga noneho ubu bwoko bwa filariasis lymphatic ari bwo bwiganje cyane kurusha indwara ya podokomyoze n'imirire yindi y'ubundi bwoko biterwa n'ubutaka. Noneho icya mbere nsaba kubanza kumenya ese icyateye indwara ni igiki. Iyo tumaze kumenyekana tugasa ibyo bishobora gukorwa, wenda tugenda gusuzuma niyo ndwara mbere y'uko ivurwa, bisaba kureba ese wabyimbye ibirenge ryari, byatangiye ryari. Ashobora kuvuga ati wenda imyaka iri icumi ndwaye, cyangwa byatangiye gutya tukumva ese byatangiye ryari. Ariko kuri iyi ndwara ya podokomyoze yandura bitewe no kugenda igihe kirekire ku butaka, nta nkweto umuntu yambaye, ikunze gutangira mu birenge, umuntu akumva kuyaryata mu kirenge, noneho ikazamuka ububyimbe bugahera hasi ku kirenge bizamuka hejuru. Naho mu gihe ino ndwara ya filariyoze iba iterwa n'uriya mubu, iyo kubyimba bihera hejuru
bigana he?
Bihera hejuru hano ku matako, bimanuka hasi mu birenge.
Ni ukuvuga ko ari akaguru kose noneho icyo gihe?
karande
nukufuka kwa rakaguru bihere hezuru mungita kwa nukufuka kwa rakaguru kwa sakadijimba umundi ya
kambi bigenda bitandukana hari igihe ashobora kubyimba akaguru kamwe kuri shariyoze kubyimba akaguru kamwe mu gihe hano kuri padokoniyoze amaguru yose arabyimba ariko ntagire mu buryo bungana na none niba kubyimba byahereye hasi mu kirenge mbere atangira kuzwa urwaye yumvaga aryarya akarikirwa mu kirenge noneho kubyimba bihereye hasi mu kirenge bizamuka gutyo amaguru yose arabyimba ariko yose ntago azi kimwe noneho umuntu akamubaza ibibazo byose bituruka mu kumubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi bwe none umuntu akabyaga kuba miriya tese noneho ireba ese ntabwo yaba ari ya parasite yateye buno burwayi ya ushariya bansofti yatewe n'uwa mubu umuntu akongera akamubaza niba wenda ataregezwe kuko ushobora kusanga arwaye n'indwara z'umutima imitsi iyo buramaratsi ikaba itameze neza ugasanga nabwo yabyumva ibirenge niyo mpamvu imana amaze kumenya neza by'ukuri ko ari podokoniyoze bino bitindo biterwa no kugenda ku butaka unatambaye inkweto icyo gihe noneho kuvurwa ni kwa uhabwa bitewe na n'ikigero indwara igezeho kuko hari n'ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro bigera kuri bitanu wenda ndaza kubivugaho igihe nikidukundira
nagira ngo noneho nongere kuri icyo kibazo cya Lambert hari uwitwa Jean d'Amour Ndikumana ari mu ngororero yaratwandikiye we nawe busa nkaho wabisubije bimwe avuga atese iyo ndwara iravurwa igakira atese yakira mu gihe kingana iki ati ese mugereranije yisha abantu bangana iki nagira ngo rero ubwo ibyo mutasubije yenda mu bisubize nkaha mwatubwiye ko bifata igihe kugira ngo umuntu amenye ko arwaye noneho bifata igihe kingana iki kugira ngo ibe yakira hanyuma hari abantu yica se cyangwa n'uburwayi umuntu agumana ubuzima bwe bwose akaba yakwicwa n'urwikirago cyangwa n'ikindi kintu
nibyo koko ni ibibazo byiza cyane ndamuru abajije ntere kuvurwa igakira nibyo koko bitewe n'urwego igezeho ifata umuntu kuko hari igihe iba igeze ku kigero cyo hejuru cyane bikaba no kuvurwa kuri uwo muntu bikaba byihariye niyo mpamvu habanza kwiga icyicaro igezeho iyo bitewe n'icyicaro igezeho hari nk'abashobora kuba bagera ku cyicaro cya kane nzi nk'aho mbigaragaza icyicaro igiye iherereyemo kugira ngo turebe n'igihe bishobora gufata kugira ngo umuntu akire ino ndwara mu by'ukuri umuntu ashobora kuba aryama afite ubugire bw'ibirenge ariko yaryama mu gitondo agasanga asa nk'aho yakize rero ya mazi bitekeraga akenshi yitekera ari uko ari kugenda niba ngo yamiyoboro ye icyo kibazo nibyo cyo kuba yatuma amaraso agenda akomeza umubiri wose ariko ububyimbe buraza wenda ku manywa nijoro bukagenda akabyo yasanga ni muzima icyo ni icyiciro cya mbere noneho icyiciro cya kabiri ni igihe ashobora kuryama bwa bubyimba agasanga bukiriho ndetse akabyimba kugira hano hasi mu kirenge ariko ntihazeho utu hari n'abagiraho uduheri two nakwita utunodure
mu kirenge
ariko tutariho mu kirenge noneho ku cyiciro cya gatatu ho ashobora kugira utunodure tubyimba tukabyara n'utwa twagira hejuru y'akabumbumbasi icya kabiri utwo tubyimba twari turi munsi y'akabumbumbasi aho niho turenga akabumbumbasi ntabwo tuduheri cyangwa se tubyimba dutoya icyo rero icyiciro cya gatatu noneho iyo ububyimbe burengeje aha mu mavi ukagira hejuru ku matako kikaba ari icyiciro cya kane ububyimbe iyo buri bushobora kuba bugeze aho cyangwa se akaba hano mu kabumbumbasi adashobora guhina cyangwa amaboko adashobora guhina ngo akoreshe amantu akore muvoma iki yari icyiciro cya gatanu nibyo byiciro bitanu by'ingenzi by'indwara natwe rero tumaze ku cyiciro cya kane no kubyimba byageze hejuru ahangaha gikorwa afite n'ikirenge cye tuvuge ko gifite ibiheri ndetse hajeho n'amaga icyo gihe hariho n'amaga bisaba ko wa muntu
ikintu kigifatwa kikaba akimika nko mu mazi kugira ngo nibura ikintu cyorohe uruhu rworohe, hanyuma akaroso hagishe twabugenewe ashobora gukubisha bya bihe byamaze cyangwa yamaga ari ku ruhu yamaze gutoha cyangwa gutundama, hanyuma ibyo bikazafasha kugira ngo uruhu rwongere rugarukenge normal. Uko ruba normali niko bituma bwa butaka bwafataga muri ya maga bukomeza kwinjira buhagarara, bivuga ngo bujyaho akoga bukavaho. None icyo gihe hari igihe bigeraho bakabaraba agakomeza kwambara ibire inkweto bakambara inkweto zigeze hejuru, za nkweto zigeze hejuru zikoze umufasha, bivuga ngo hahantu habyimbye zigera zikomeza gutuma amazi akomeza kwitsindagira akomeza kuzamuka mu bindi bice by'umubiri, ntakomeza kwitekera hahandi kuko niba zifunze akazizirika akazirika imishumi amazi azakomeza kwitsindagira hahasi ngo akomeze kubyimba. Noneho icya kirenge yamaze koza neza na bwa buroso n'isabune nziza agasigaho n'amavuta akenshi ya vazeline iyo yashizeho iyo ahugira zikomeza koroha ziba soft kugira ngo yamaga n'ibiti bigenda bishiraho buhoro 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 na kwa kwambara inkweto noneho no gukoresha akaguru muvoma, ibyo bigenda bituma akaguru y'amazi ikoze muvoma agenda azamuka ajya no mu bindi bice, ibyo bituma akaguru muvoma nyine kagenda kaba kazima ku buryo ushobora gufata amezi gusa hagati ya 4 n'6 kugira ngo umuntu aze kujya imirere ya mbere aba agaragara noneho ko hari ikintu kigaragara cyabayeho kizima. Nuko nta mafoto wenda nabereka mu kiganiro
ndetse abatwari turi kuri televiziyo
ariko rwose mu mezi 6 hari ikintu kigaragara kimaze kuba kuri uwo muntu yandikira ayo mabwiriza yose n'andi atandukanye ashobora kumufasha kugira ngo bwa bubyimbe bw'ikirenge bubashe kugabanuka. Rwose dufite abantu benshi ahubwo bavuga bati ibi bintu munkoreye Imana izabaha umugisha kuko sinarinzi uburyo iyi ndwara nayikira cyangwa se yakora, numvaga ari ibintu wenda byamfashe mu miryango cyangwa banterereje, ariko iyo amaze kubona ko ari ibintu ashobora gukora gusa ingamba zijyanye n'isuku akaba abona ikintu kigeretse ku murongo aravuga ati vurema murakoze cyane. Byumvikana ko rero igihe bitewe n'ingano cyangwa se n'ikigero indwara igezeho, icya kabiri kigaterwa n'uko wa muntu akurikiza ayo mabwiriza nk'uko muganga aba yayamuhaye. Ikindi cya gatatu ku buryo yabazaga ngo irakira nibyo koko ushobora kubona kuko umuntu yakize atagifite bwa bubyimbe ku kirenge.
Abenshi bazi ko itavurwa, hari abibwira ko ku mugani muko ari amarozi cyangwa se ari ibintu bidashobora gukira bagakomeza kubigendana, kandi urumva nk'uwo nguwo babashimira ati murankoreye rwose, ni ibintu bigaragara ko bigomba kuba umuntu bimubangamiye kuko n'ikirenge ubona ko kiremereye agomba kuba atashobora no gukora urugendo rurerure.
Ni ukugiragorana pe, hari n'aho weho bigera ku buryo muri cya kirenge cye hamwe bite n'amagara cyagiye kirabyimba haje ibintu bimeze nk'utubyimba y'amazi ko yitsindagiye mu kirenge agenda asumi ku ruhu ku buryo ugenda bugakora utuntu tw'utubyimba cyangwa utuduheri tunini ku kirenge, noneho icyo gihe hari n'ibyo bijyaho tugasaduka bigasaduka cyangwa hagati y'amantu hagasaduka ku buryo amazi ashobora no kujya asohoka mu kirenge cyangwa se na rimwe akaba yava hava yajya agira amaraso cyangwa kugenda icyo gihe bamwe bibagora, hari n'abo bashobora kuzirikaho ibitambaro byinshi cyangwa se kugira ngo babashe kugenda cyangwa se bakashyiraho bakambara inkweto zibafasha kugira ngo ziborohereze ububabare.
Barimo gukomeza kuduhamagara abandi bakunze b'ijwi rya Amerika, reka twakire na Federico. Federico ngo telefoni ye iracitse, reka ubwo dukomeze. Mwari muvuze kubyimba ibirenge umuntu nka kumanywa hanyuma nako yaryama akabyuka bona byagabanutse, byaba bivuga ko umuntu abonye abyimba ibirenge kenshi ku manywa agenda cyangwa se byahagaze cyane byaba bisobanura ko ashobora kuzarwara imidido cyangwa?
Murakoze ku kibazo cyiza Ingenie. Mu by'ukuri uramutse ubyimba ibirenge ku manywa ugasanga birabyimbye kurenza uko byakagombye cyangwa kurenza uko ubyuka umeze mu gitondo, byagaragara ko hari ikibazo. cyangwa kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe barere mu by'ukuri ikibazo cyaba gihari. Ubwo nkuko nabivuze ushobora guterwa n'indwara zitandukanye harimo indwara y'umutima cyangwa se n'imiyoboro y'amaraso. Ntibivuze ngo bikunda ko umuntu azarwara iyo ndwara y'imitimbo cyangwa se imidido, ahubwo bisaba kujya kwa muganga kugira ngo bamurebere. Ariko noneho niba agira ubushagarira munsi y'ikirenge akamukabonya nayo mu maguru ya mu gitondo ku manywa akabyimba mu gitondo akagaruka akagabanuka, icyo gihe rwose yaza akagira abaganga kugira ngo bamufashe kureba ko yaba atari iyo ndwara, kuko niho byaba birimo biganisha.
None yabaza muganga nde? Umuganga wese yabaza yamuvura.
Nibyo koko, mu Rwanda niyo mpamvu izina ndwara ubundi zitwa mu Cyongereza neglected tropical disease cyangwa se indwara zititaweho. Ariko mu Rwanda ntabwo tuzamenya indwara zititaweho ko zitabwaho, nicyo tuvuga zititaweho byari kera ariko ubu zitaweho zose, kuko kuri iyi ndwara aba bose bakora mu bigo mu by'ubuzima barabihuguriwe bazi kuzivura, kuko kugeza no ku mujyanama w'ubuzima ashobora kwireba akamenya ati iyi ni indwara y'imidido, kuko barahuguwe haba ku bitaro ku karere b'uturere bashinzwe ubuzima n'aba education kugeza ku bitaro ku masantre de sante ndetse no ku bajyanama w'ubuzima, ku buryo uwo bashaka kugana mu nzego z'ubuzima umukozi wubatse mu gihugu ashobora kubafasha. Tuvuga ageze ku mujyanama w'ubuzima ashobora kumubwira ati koko ni ya ndwara ni indwara n'ibitimbo, atajya ku kigo nderabuzima agerayo rwose bakamufasha kugira ngo ariko yakoroherwa.
Ye kuri telefone hari na Louis Michel. Louis Michel uranyumva?
Ndakumva muvandura Eugenie.
Nuraho neza urakomeye?
Mukomere.
Eh namwe ufite akabazo se?
Mfite utubazo tubiri nshaka kubaza muganga.
Arakumva.
Ariko kandi banza umusuhurize uraho muganga.
Muraho neza Jean Louis Michel.
Komera. Mfite utubazo tubiri muganga.
Ndabumva.
Akandura gakomojeho wabuze ko ngo hari umuntu ushobora gukeka ko iyo ndwara wenda akavuga ati ni indwara yo mu miryango. Mbega iriya ndwara nayo ishobora kuba muri za zindi zo mu miryango bita uruhererekanye hereditaire. Akabazo ka kabiri muganga, iyo iyo ndwara yayibonye kera nubwo mvuga ngo mu majyaruguru wapi hano mu Rwanda hose irahari, ariko abantu benshi nakunze kubona arayisazana pe. N'ubu ngubu hari n'uwonzi wa mbere yapfuye ari umukecuru atari imishe n'uwo ari wonzi arayifite kandi ni umusaza rukuku. Ariko noneho muganga hari kesi hano hari umuntu nzi we ayifite ukaguru kamwe akandi iri mu ryege. Mbe muganga icyo gihe biba byatewe n'iki? Ngufu utubazo twanjye tubiri. Urakoze muganga, urakoze Eugenie.
Urakoze nawe Louis Michel. Nimumusubize noneho.
Murakoze cyane Louis Michel, ure yakoze kutubwira naho aherereye kugira ngo nagire inama uwo muvandimwe ufite ikibazo cy'ubwo burwayi. Ariko mpereye ku kibazo cya mbere yabajije abaza ati ese ni uruhererekane ari bya bindi byitwa eritere? Nibyo koko nk'uko twabivuze hari igihe byanegeze ko no mu bushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi hari abantu bayirwara bakayihererekanya mu miryango. Bivuga ngo ya miterere y'umubiri ishobora kuba ikurikirana umuryango. Niba nteye ufite ikibazo cyangwa mfite uburyo nteye ugira wenda urugero ubushagarirwe ku nyama nka wenda iyo nzibiye nk'imfuruta nshobora kubihereza n'umwana nzabyara n'urugero ntanze. Ntabwo bivuze ko byangarukunda ariko bizabaho. Ni ukuvuga ngo niba mbihereje wa mwana nawe azagira cya kibazo. Nubwo bitari ijana ku ijana ngo bibe byangarukunda ko nawe azagira ikibazo ku nyama nk'uko nagiye nashobora kuba nkingira. Ibyo bivuga ko mu by'ukuri no kurinda indwara y'imitimbo ubushakashatsi bwagiye bugeza ko hari aho mu miryango usanga abantu bafite iyo ndwara. Nanjye hari umuryango unzi umwe wavuze ko mu by'ukuri uburwayi n'umwana we yayirwaye. Ibyo byagiye bigaragara mu bushakashatsi kubera ya miterere y'umubiri umuntu ayihererekanya indi, ku buryo niba umubyeyi umwe agiye gushagarirwa kuri ubuye buva mu butaka n'umwana we ashobora kuzavugisha, byaragaragaye rwose ko bibaho cyane, bibaho nubwo atari umuryango yose ifite iyo ndwara.
Ye hagati aho Louis Michel ntabaciye mu ijambo, Louis Michel ari ku Kamonyi.
Ariko Kamonyi murakoze cyane.
uriya nibikunda mukampa nimero ye twaza ku n'amufasha kugira ngo no murwayi tubashe ku murangira cyangwa se abashe gukemura ubuzima bumufashe tumenye ko yanafashijwe bihagije kandi kuko baramufasha kuko bitewe kumufasha naramukagiye ku kigo nderabuzima. Ikindi yari amaze kubaza ni cyakaba avuga ati hakora abandi bayisazana ndetse hapfa akinishije yaba yari bisazi ntabwo yatewe n'iyi ndwara. Mu by'ukuri iyi ndwara ni kuko nashobora kuyisazana pe no mu byaragaye kuvuga ngo agira nk'abantu yica abantu banganye cyangwa yica ku kiro kinganiye. Mu by'ukuri iyi ni indwara n'ubwo bwose igifite amakuru make ku isi ajyanye n'impfu zayo ko ziba zingana ariko mu by'ukuri ubu ni urwa muntu ashobora gusazana rwose anasazana. Ikibazo gishobora kuba nigi ashobora kurwara ubu burwayi none uko cyane cyangirika hasi hakajya n'izindi mikorobe izo mikorobe cyangwa se infection hakajya infection bitewe n'izo mikorobe. Iyo infection wenda akaba yitavurwa neza ngo ukire ikamutera izindi bibazo by'inyongera bishobora kumujyana ku rupfu ariko uburwayi bwonyine abashije guprotega ntagire ikibazo cyo kuhabaho izindi infection zinyuriye mu bisebe cyangwa n'ahandi ashobora rwose kuyisazana nta kibazo agize. Ariko urumva ikibazo kigaragara ahangaha ituma atabasha kwikorera cyangwa se ngateze imbere igihugu muri rusange kuko byagaragaye kuko umusaruro w'abo bantu bayirwaye ndetse hari n'aho ushobora kugabanukaho bigaragara ku buryo usanga kamwe byagaragaje ko mu gihe umuntu ashobora kugabanukaho amadolari 500 ku kwezi ushatse nk'uko byagaragaje umusaruro yatangaga ku kwezi urwaye abafite. Byumvikana ko rero ni indwara rwose umuntu ashobora gusazana akamanira kirekire kandi ntibire kimutwara ku buryo itafekta cyane cyane ubuzima bwe igihe cyo yagombaga kuzabaho. Ariko yumva ko umusaruro we uyagomba kwiha no guha umuryango we n'igihugu urahagabanukira mu buryo buhagije.
Vincent nawe afite ikibazo ku murongo wa telefone. Vincent uranyumva?
Mwiriwe neza Eugene.
Mwiriwe urahagana he?
Okay, nanjye ndi hano ku Kamonyi neza ku Ruyenzi.
Yakumva
muraho neza
amakuru
ni meza nagira ngo nkubaze
ndabumva.
Mu by'ukuri iyo ndwara rero ikintu mbona ndaza nanjye nunganira kuri Michelle. Iyo ndwara ari umuntu ahantu mushiki wanjye yashatseho mu muryango bari bayirwaye nanjye icyo ndimo ndabona iyo ndwara niyo mu muryango ntabwo ipfa kuvurwa kuko uwo mwana yarayirwaye ayirwara na wese yarayirwaye na nyirakuru baragerageje kumuvura kabisa bamuzana nanga i Kigali biranga birananirana ahubwo baramubwira ati amaguru ni uko yaca nyine by'ubushobozi bukeya hari mbere hagikora mituweli y'igihumbi mbere mu muryango urumva hashize igihe kirekire. Igihe icyo mbona rero ni uko iyo ndwara ntabwo ipfa gukira ahubwo nimba hari abaganga bashoboye kuyitaho kabisa bajya bakurikirana mu byaro cyane irahari kandi ntivurirwe kuri mituweli kuko akenshi iyo usanze abantu bayirwaye ari abantu b'ubushobozi bukeya batagagombye no kuyivurwa. Uwo muntu baramubwiye ati bamuvure bamuca amaguru kwanza nyina buri ubushobozi biba birarangiye gutyo na n'ubu ngubu iyo ndwara cyayifite. Murakoze.
Urakoze Vincent. Ubu ugumye hafi ne agira ikibazo yifuza kukubaza akubaze. Jean Bosco ni musubize Vincent.
Vincent ndagushimiye ariko mbanje kubabazwa n'uburwayi bw'umuvandimwe wawe mwihanganiye ariko icyo nakwiza ni uko uburwayi rwose burakira. Ibyo guca amaguru niryo hari igihe bishoboka ko byabaho ariko ni gake cyane. Icyo rero nakwifuza ko none ahantu nkubwira
nuko umuntu wenda ndava ku niba byemewe ijenerazo kutubwira ko natanga nimero yanjye ndetse n'iya timu kugira ngo tuzabashe kugufasha turebe uburwayi uko bumeze hanyuma turebe koko niba hari ikintu cyakorwa nyuma yaho ngaho kandi tuze kuzabafasha kandi bikagenda neza kuko hari uvuze cyo mu muryango nibyo koko rwose ntabwo ayo makuru utanze agaragaza ko mu by'ukuri koko mu muryango harimo imiterere ishobora gutuma n'abana bashobora kurwara iyo ndwara byaragaragaye rwose ntabwo ari hano iwacu gusa no ku isi yose byagiye bigaragara ko mu by'ukuri abantu nk'aba ngaba baturuka mu miryango ashobora kuhereza abana babo n'abandi batandukanye ariko icyo nashaka kugira ngo dufashe uwo muntu atuye muri uyu murenge
bo atuye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kigembe
Gisagara mu murenge wa Kigembe murakoze cyane ubwo ejo ntiyadufasha niba byemeye gutanga nimero
iyi mwaze baha rwose ku buryo na Ruhi Michel ashobora kuyiboneraho
yego murakoze reka gitange njyewe uhagarariye by'agateganyo ino programu ishinzwe indwara zititaweho impamvu yo ngo tuzitaweho ubu ngubu zitaweho mu buryo bukomeye kuko buri munyarwanda wese waba urwaye indwara afite agaciro gakomeye cyane mu maso y'igihugu kuko afasha mu iterambere ry'igihugu niyo mpamvu dushaka kugira ngo umuntu wese uyirwaye abashe kuvurwa kandi ahabwe ubuvuzi bukwiriye butuma abasha koroherwa cyangwa se gukira ino ndwara njyewe rero nitwa Mbonigaba Bosco wafata nimero yanjye ni 0788 60 90 68
68
yego
iyo umuntu yasubiramo 0788
60 90 68 yo nonagwa niza abandi bagenzi banjye kugira ngo wende yange yamutaciyemo bagenzi banjye bikorana muri iyi gahunda y'ikubonye zino ndwara iyo mwabasha kubona na byoroshye ntayiduha
nta kibazo
0788 30 63 88 yitwa Eugene Guberanziza
akandi kabazo nakongeraho ese mukorera he kandi muri gusobanurire nimba ivurirwa kuri mituweli cyangwa se ari nko ku
murakoze cyane mu by'ukuri ku bigo nderabuzima byo mu gihugu bashobora kugufasha ariko kuri ka yawe nifuza ko waduhamagara kugira ngo tukoye cyangwa se tukuyobore neza kugira ngo abaganga bo ku bigo bibegere bazabashe kugufasha mu byo kuri twavuganye nabo twebwe dukorera nk'uko jenerali yabivuze mu ntangiriro ikiganiro ni minisiteri y'ubuzima mu kigo gishinzwe kurwanya gishinzwe kwita ku buzima RBC indi nimero wenda ku bakunzi bacu bashobora kwifashisha y'abantu bashinzwe izo ndwara zititaweho harimo nimero ya Dr. Elise Bayisenge ni 0788 280 37 umwe bahamagara muri twebwe ashobora kubafasha kugira ngo hari ufite ikibazo cy'indwara y'ibitindo cyangwa imidido abashe kwitabwaho gusa bamaze impungenge ko mu by'ukuri nubwo hari abo mujya mubona indwara nyinshi cyane mu gihugu kuko nta n'umwe yewe no kuzeru n'ibice rimwe ku ijana ni zeru n'ibice 0 ku buryo ni bake cyane barwaye indwara ariko nabo bakwiye guhabwa ubuvuzi bwiza cyane kugira ngo bakomeze gutanga umusaruro kuri bo ndetse no kugeza muri rusange
mwasubiramo iyo nomero y'uyu mukorana wa nyuma n'izina
yitwa Dr. Bayisenge Elise
Bayisenge nde
Elise
Justin
Elise
Elise Elise Okay. Vensa rwose urakoze ubwo inomero wazumvise ushobora kubona ubwo bufasha yari yabajije ariko niba ivurwa kuri mitiweli
arakoze cyane mu by'ukuri abaje ikibazo cyiza nibyo koko ibikoresho bikoreshwa kugira ngo umuntu avurwe hari ibishobora kuboneka kuri mitiweli rwose ku buryo ajya ku kigo nderabuzima bakamufasha kuko nk'uko nabivuze ni uburwayi cyane cyane ujyanye no kwitwa amabwiriza y'isuku akwiriye ku buryo umuntu agira akamererwa neza rwose nk'umuntu utari udafite ububabare buterwa n'indwara.
Ubwo ndibwira ko abantu bamaze gusobanukirwa kugeza ubu ngubu bumvise ko iyi ndwara ifite ubufasha mwamaze no kubabwira aho bashobora kugana kugira ngo bavurwe. Kabazo gato nifuzaga kubaza indwara y'imidido cyangwa se y'ibitimbo tumaze kubona ko hari aho iri mu muryango yabishobora kwandura ikava ku muntu umwe ikajya ku wundi.
Murakoze cyane ariko mubaze icyo gishita kuko gituma tumenya uko twafata n'abantu barwaye indwara. Mu by'ukuri iyi ndwara ntabwo yanduza pe. Ngira ngo wenda n'uyu muvandimwe Vincent Kamonyi yatanguha no by'uko wenda tubwiye umushakiye mu muryango ufite indwara ko uwo washakiyemo muri uwo muryango ko nta kibazo yigeze agira nta cyo rwose ntabwo yaterwa n'umubyeyi we ngo nako n'umugabo we yige ku mugore ntabwo bibaho ntabwo yandura. Niyo mpamvu abantu bayirwaye ntabwo tugomba kubaheza ni abantu b'abagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo kuba wenda yagize ibyago byo kuba yagiye n'amaguru igihe kirekire ku butaka akaba yagira icyo kibazo bivuga ngo kuba twarambaye inkweto wenda hakiri kare tutagira iyo ndwara natwe turashobora kuba twari kwirirwa nuko twambaye inkweto hakiri kare. Bivuga ngo uwo muntu ni mugenzi wacu ntabwo atwanduza tugomba kumwitaho ntabwo yandura rwose ngo ive ku muntu umwe ijye ku wundi haba mu mwuka gusangira ntabwo ushobora kwanduza kubera ntishobora kwanduza nta kintu ishobora kwandura no gukora imibonano ndetse ntabwo ishobora kwandura ituma undi yandura ntabwo bishoboka rwose.
Twibutsa abatwumva ko bakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imisozi mu Kirundi cyangwa imidido. Nagira ngo twakire na Patrick noneho. Patrick. Oui, urahagana he? Muri Bujumbura. Ikibazo cyawe?
Nari mfite ikibazo kuri iyo ndwara ikintu ishobora kwikirera.
Wakurikiye se muganga yari amaze kubisobanura?
Oya ntabyumvise neza.
Ntabwo wabyumvise neza? Yatubwiye indwara ikunze kuboneka mu Rwanda. Reka mu gihe dutegereje undi nawe ngo tumuhe ijambo, reka agusubiremo muri makeya igitera iyi ndwara.
Umuvandimwe mu gihugu cy'Uburundi arakoze cyane kubaza ikibazo kugira ngo asobanukirwe. Mu byo kwino ndwara bita imisozi mu Kirundi cyangwa se ibitimbo ishobora guterwa n'impamvu z'ingenzi cyane ni ebyiri. Hari iya mbere iterwa n'uko umuntu yagenze igihe kirekire ku butaka atambaye inkweto, bityo ubutaka buto cyangwa se ubutare bwo mu butaka bukinjira mu rugo rwe. Noneho kuko afite imiterere y'umubiri idakunda ubwo butaka cyangwa se idahuza n'ubwo butaka, uwo mubiri ugahita ukora ku buryo urwanya ubwo butaka. Ibyo bigatuma habaho ikibazo n'ubutaka bwinjiye bugenda bukajya mu miyoboro ijyana amazi hano mu birenge. Noneho igihe umuntu urwanya ubwo butaka muri iyo miyoboro y'amazi mu birenge, bigatuma ya miyoboro igenda yangirika buhoro buhoro ikayahukara yanaziba. Iyo ni impamvu imwe ishobora gutuma umuntu agira imisozi. Impamvu ya kabiri rero niyo igihe umuntu ari umwe n'umubu ukamushyiramo udukoko tw'indiribizi cyangwa se parasite yitwa Bushelleria bancrofti, icyo gihe iyo indwara imaze kumugeramo igakura igera hehe nayo igatuma kuko ifunga ama ijyanye na circulation lymphatic cyangwa se yamiyoboro y'amazi yo mu birenge bigatuma amazi akomeza kwitekera hafi mu birenge. Nizo mpamvu ibyo z'ingenzi cyane udakuyeho n'izindi zishobora kubitera nk'igihe umuntu afite ikibazo cy'umutima, imiyoboro y'amaraso nayo ikangirika n'izindi mpamvu nayo bazwe inyuma imiyoboro y'amazi nayo ikangirika mu birenge. Ariko iz'ingenzi navuze nizo nizo zirikane cyane kugenda ku butaka n'igihe kirekire ndetse no kurumwa n'uwo mubu ufite iyo nzoka cyangwa se indiririzo yitwa Usheria Bancroft. Murakoze cyane, nizera ko mwabisobanuye neza.
Birasobanutse. Bertrand nawe afite ikibazo. Bertrand uri hehe wowe?
Halo, njye nagomba kubaza. Muranyumva?
Turakumva.
Nagomba kubaza kubera iki ijya ndwara yakujya kuntu abantu bazimba amaguru n'amandaro n'isi yose kenshi twama tubona umenga ifata abantu bo muri Tanzania. Nawe muri Tanzania uba ari ikintu gituma abatanzania bakarirwa n'iyo ndwara, akaba ariyo rejiyo iri sibure n'iyo ndwara muri aka karere werereyemo. Kuko narigeze kujya i Kigoma mbona abantu bameze uko njyana ahandi mbenga ni Kigoma gato mbona uko abantu ubwanjye n'i Burundi nta muntu ndabona ngo ariyo ndwara cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Congo cyangwa i Buganda biva kuki.
Wowe uri muri Tanzania ubu ngubu?
Ubu ni Bujumbura.
Uri Bujumbura. Wababonye abo ngabo babonye muri Tanzania? Ukibaza impamvu baba bibasiwe n'iyo ndwara cyane?
Yego.
Jean Bosco, ikibazo cya Bertrand.
Bertrand, cyane ku kibazo kiza avuye muri Tanzania. Nibyo koko hari ubushakashatsi n'ubuzima bwo muri Tanzania ihari cyane, ndetse hari n'ubushakashatsi bwavuze ko nibura abantu babiri mu bantu ijana baba bayirwaye. Ndetse usanga n'ikindi gihugu duturanye nka Uganda ndakivuga ko ishobora kuba hari ihiganze cyane no kuzamuka za Ethiopia muri Ethiopia ndetse na za Cameroon, ibihugu bifite umugabane wa Afurika n'ibindi nubwo tutabirondoye. Ariko hano iwacu mu karere kacu usanga Uganda, Tanzania irahari rwose ziganje. Akenshi wenda ushobora kwibaza impamvu nk'uko twabivuze bitewe n'icyayiteye, niba ari bwa butaka yaba bwarayiteye ibyidayiteye na bwa butaka, ni uko imirimo myinshi cyane cyane burya muri aka gace kacu gutungwa n'imirimo y'ubuhinzi. Niba ni abantu kenshi kandi bahinga batambaye inkweto, akenshi ni ko imirimo y'ubuhinzi ikorwa mu karere kacu mu duce tumwe na tumwe. Ibyo rero bivuga ko niba abantu benshi baragiye bahinga batambaye inkweto, ibyo bigatuma bwa butari bubinjira, bivuze ko niba bitera imiterere yabo y'umubiri nayo ituma bashobora kugira ikibazo k'ubwo butaka bwabinjiyemo, bigatuma abantu benshi barwariye indwara. Nibyo koko byaba byatewe n'umwuga bakoze mu myaka myinshi ishize, kuko twabivuze niba indwara yigaragaza nibura umaze nk'imyaka icumi ugenda cyangwa se ukora n'ibirenge utambaye inkweto, ufite n'iyo mitire y'umubiri ituma ugishagarira k'ubwo butare buva mu butaka. Niyo mpamvu mu by'ukuri byatewe n'imirimo cyangwa se ibyo bakoze mu myaka yashize byatumye bagira ubwo burwayi, ariko guhinga cyangwa se kugenda nta nkweto abantu bambaye. Ariko mu Rwanda nk'uko twabivuzeho mu by'ukuri nticyane ku buryo ntabwo iteje ikibazo, gusa nari umuturage wese uyifite agomba kwitabwaho. Kandi ubuvuzi uko ubuvuzi bwubatse mu gihugu rwose bufasha ko buri muturarwanda wese ufite indwara yakwitabwaho. Ariko mu Burundi ntabwo nzi amakuru yaho ku buryo cyangwa se no mu bindi bihugu namenya uko ubuvuzi bwabo buhagaze, ariko bashobora kwegeraga ibigo nderabuzima byo mu bihugu byabo bakabafasha. Nizera ko n'abafite ikibazo cya Leta yari afite kuri Tanzania na Uganda.
Na Joseph nawe afite ikibazo. Joseph urahagana?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ahagana hejuru mu karere?
Mu karere ka Kamonyi.
Ahagana hejuru
Kamonyi?
Mu karere ka Kamonyi.
Mu wihe murenge?
Murenge wa Gacurabwenge.
Murakoze cyane. Nyabaza ikibazo cyanyu.
Mwaze mu ndamukiriza umutumire.
Niwe mwavuganaga arakumva.
akabazo nari mfite kuri iyo ndwara y'ibidido. Ese buriya yajya mu cyiciro kimwe na kanseri ko haraho numvishije uriya muvandimwe wacu utuye ku Kamonyi yavugaga ko haraho bashobora kuba baca abantu amaguru, nayo yajya mu cyiciro kimwe na kanseri. Icyo akabazo kanjye nakumurakoze.
Urakoze Josephu Jambosko, musubize.
Murakoze Jenia, abaje ikibazo cyiza Josephu. Ati se indwara aho ntiyaba ari kanseri, mu by'ukuri indwara ntabwo ari kanseri, ntabwo ari kimwe na kanseri, kuko yo iyo umuntu nk'uko babivuze ruguru, abantu hari n'igihe bayipfana nta n'ibindi bibazo bateje mu bindi bice by'umubiri, bakayipfana rwose ari abantu bameze neza. Ariko bisaba kugira ngo niba umuntu atangiye kubyimba ibirenge abifatirane ibivuzo, kuko mu kwivuza icyo bifasha ni iki? Ni uko bituma bya birenge bye bigaruka bikamera nk'ibirenge by'abantu nyine bizima bitarwaye, kimwe cya mbere bivuga ngo bwa bubyimba buri vuka agaragara ko nta buhari, wenda akajya bibona yagiye bako bugaca kabo nsanga ni bizima, birashoboka ko yamera gutyo, cyangwa se bigatuma indwara idakomeza kwiyongera nk'uko nabivuze, ishobora kuzana ikarenga amavi hano mu mutego naho akabyimba. Ubundi ikindi bifasha bituma noneho hataba n'ibindi byazo cyangwa se ubundi bubuga, nk'uko nabivuze hari n'aho bigera ukubitaha ino hano utari n'akaguru ikirenge mukaba umubare hakaba harafatanye neza. Ubwo iyo umuntu ayivuje ku gihe bituma idakomeza ngo igere kure, itume wenda no kugenda bimugora cyangwa bimunanira, ariko rwose ntaho ihuriye na kanseri, ntabwo ikomeza mu yindi bindi bice by'umubiri nko mu mutwe ifatemo mu mabere ifatemo n'ahandi hatandukanye. Oya, gusa iyo mbyibuze neza bituma amererwa neza ku buryo agumana ubuzima bwe bwiza, akabasha kugenda ibintu byinshi bitandukanye. Ariko icyo gucibwa amaguru yavugaga ni ntabwo bikunze kubaho mu by'ukuri, ntabwo bikunze kubaho nubwo hari gake cyane ishobora kubaho gukenerwa ko umuntu yashyirwa amabuye, ariko ni gake cyane ariko ku buryo ashobora gufashwa akagumana akamererwa neza mu gihe runaka, nubwo anatafatisha mu buryo bwuzuye ariko ntibigere bwo acibwa akaguru.
Nk'uko mwamaze kubivuga, hari ababana iyo ndwara bakayimarana igihe kandi bakazarinda bisazira atari ukuvuga ngo bishwe n'iyo ndwara. Noneho mwari mwavuze mu kanya ibijyanye no kwivuza n'igihe ibimenyetso bishobora kugaragarira, mukavuga ko bifata imyaka igera no ku icumi. Ibyo mwavuga bigaragara muri icyo gihe ni ibimenyetso byayo bigaragara hanze, ese bitari byagaragara mushobora kuyisuzuma mukamenya kwihari ku buryo umuntu ashobora gutangira no guhabwa inama mbere y'uko bigera kure?
Murakoze cyane ku kibazo kiza ejo. Ni mu by'ukuri iyo umuntu arwaye iyi ndwara kubimenya kare kereka we yatubwiye uko byatangiye kumufata, yajya kwa kuribwa mu kirenge ushagarira mu kirenge akumva aramubyaryata, kandi yareba bagasanga nta kintu kindi kibitera, yanabyemba akabona gushaka kubyimba. Icyo gihe bishoboka akamusanga ngo barebe koko yabaye hanyuma akagirira inama z'icyo yakora. Noneho ya myaka ikindi twavugaga aha ni igihe ntabwo ari igihe cyo gukira. Ubukira bwo namaze ko n'amezi atandatu rwose nakurikiza za inama muganga yamugiriye, ndetse agafashwa kwa muganga amezi atandatu yonyine ashobora gufasha kugira ngo bigaragare ko hari ihinduka rikomeye ryabayeho ku muntu. Iriya myaka icumi nicyo nayivugiye ni ukugira ngo ni igihe umuntu atangiye kugira n'ibirenge ku butaka burimo bwa butare cyangwa se bwa butaka buto bwinjira mu ruhu, iyo utangiye kugenda kuri ubwo butaka mu by'uko ushaka kugaragaje ko bishobora gutwara imyaka icumi kugira ngo ugaragaze ko mu by'uko udevelope ya ndwara ugire ya ndwara imidido, ni ukuvuga ngo wa mubiri ntabwo uhita ubona ngo ubutaka bwinjiyemo ngo amabuye ahita abyimba ako kanya. Oya, ni ibintu bigenda buhoro buhoro, hangirika umwaryi hangirika hagasimburwa n'iyindi igakomeza igakora gutyo buhoro buhoro, nuko imyitsi igenda yangirika imiyoboro, ni bwo noneho uburwayi bugenda bugaragara.
kandi twabonye ko ashobora kwangirika twabonye ko ashobora kwangirika imwe imiyoboro yo mu kirenge kimwe cyangwa makaguru kamwe akandi kakaba ari kazima
nibyo kuko iyi ndwara yo akenshi amaguru yose akunze gufata nubwo agafatwa mu kigero kimwe kuko hano twibuke ko byatewe n'imiterere y'umubiri imiterere y'umubiri rero ntayo mu kaguru kamwe n'akandi karekwe oya nivuga ngo yose afatwa ariko ntafite ku kigero kimwe ntushobora gusanga gafa nk'ari kazima akabyimba buhoro akanyuka kahadinge cyane kurusha akandi noneho hahandi amakuru kumwe kutabyimba wenda gishobora kugaragara nko kuri ya ndwara yindi itari kwanga wa muvuga fa nuko kumwe kubyimbye ukundi kuzima rwose ntacyo wakunengaho ntabwo kurwaye ariko niyo bisaba kubirigenza neza nk'umuganga kurusha kuvuga ngo ni kumwe kubyimbye ariko ni kukaba kubyimbye nuko utapfa kubimenya bisa n'umuganga nyine wabihuguriwemo kugira arebe kuko ese nk'uriya muvandimwe nk'uko yabivugaga w'ikamonyi yavuze ko afite umuntu ubyimbye akaguru kamwe undi akandi katabyimbye bisa n'umuganga kugira ngo arebe kuko ntabwo abyimbye cyangwa abyimbye buhoro ni uko wenda nyir'ubwite cyangwa se wamurebeye atarazi neza ko kabyimbye akaba ariyo ya ndwara ya pandokomiyoze wenda yaba nayo irimo kugenda imufata cyangwa yamufashe akaba kabyimbye cyane akandi katabyimbye cyane
kubw'imana nawe afite ikibazo kubw'imana uranyumva
ndakumva
iyo urahagana he
ni mu Rwanda mu mpeso
hehe
mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
nawe uri mu Kamonyi
ku Kamonyi murenge wa Ngamba
yee
najya mbaze muganga tugize kuba twarwaje iyo ndwara natwe ibi dozi abantu bakayisanga imisozi kuko hari hambere abasaza kuba kwinguna imisozi none iyo ndwara nabaza ise ko yayirwaye tukabura kuburiza n'ibindi bikarangira gutyo yisaziye bamukaba mutubwira ko ngo abari nk'amaraso yawe cyangwa umuryango nyine abari ndwaye biri mu muryango niko yasigiye muganga ariko bisatanze kuvurwa kandi nabwo bakatubwira ko n'ubundi ngo biba biterwa ngo n'ubutaka nanone kandi buturuka ku makoro kandi nta makoro ahari mu majyepfo atandukanye n'amajyaruguru byatangiye kera ko twavuga ko aba ari indwara iba yaje gutse naho ndi kuvuga ngo wenda ngo nikomoka ku makoro ngo kubera ubutaka nta makoro agera mu majyepfo amakoro nayo mu majyaruguru hafi y'ibirunga n'amaduhure n'ibirunga
yereka rero ubwo agusubize ndabona turimo dutera tujya ku musozo urakoze cyane kubw'Imana reka gusubiza hanyuma muri macya tubwire n'ingamba leta yafashe kugira ngo ibashe kurwanya iyi ndwara muri macya
cyane
imisozi no mu Kirundi niko bayita Jean Bosco dusigaje ndumva mwagira nko munota umwe cyangwa umunota umwe n'igice mukanzura munasubiza kubw'Imana
ndashimye cyane ejo menshi nina kubw'Imana ku kibazo abajije umusaza wigendeye avuze ko yari arwaye indwara kandi nta makuru ahari kuko hari mu majyepfo ntayahari ntabwo bivuze byanga bikunda ko ubutaka ubutere ibihano cyangwa se burimo ubutare iyo ndwara cyangwa kuba mu birunga dushaka usanga n'igikamonyi kubera amateka ya cya imyaka myinshi yashize ubwo butaka bwaba bwarakwirakwiye mu gihugu cyose buturutse ku birunga cyangwa se n'ubutaka bwabo bukaba bwihariye ku buryo bwagiramo utwo tuntu twatera iyo ndwara ku buryo rero birashoboka ko mu Rwanda hose kuko ushobora gusanga hari ahantu cyose bahari wenda nubwo rero ugasanga hari umwe wenda cyangwa babiri birashoboka bona bitewe n'uko wenda yaba yarimukiye afite mu kandi gace birashoboka kandi icyo dushimangira cyo ni uko ahantu hose ushobora kuyasanga ariko ntabwo bivuze ko byanga gukunda wa mubyeyi uyirwaye azayohereza abana be ntabwo ariko buri gihe bigenda se usanga umwe ayirwaye abandi ntibajye bayirwara namba rero icyo namujyaho inama ni ukutagira impungenge ariko niba turuka muri uwo muryango wenda bakunze bakiyambarira inkweto nk'uko bisa nk'uko tubashishikariza abantu bose kugira ngo birinde mu ngamba zo kwirinda rero hakaba hakubiyemo kwambara inkweto kenshi ndetse mu mirimo y'ubuhinzi abantu bajya gukora indi ngamba leta ifite ni ukwigisha
mu masegonda make cyane
murakoze kwigisha kugira ngo indwara imenyekane nk'uko byakorewe abantu benshi batari bayizi bakayikenya n'amarozi cyangwa se n'ibindi bibazo bagiranye abaturanyi.
Ndumva mwabasobanuri
uyirwaye abashe guhabwa ubuvuzi bukwiriye n'impamvu ibigo nderabuzima byose byahuguye kugira ngo ubashe kwitabwaho.
Murakoze cyane.
Iyo umunyarwanda wundi wongera kurwara iyo ndwara.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco Mboniga kuri ikiganiro. Nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Eugenie Mukankusi. Mukomeze mugire ubuzima buzira umuze naho butaha.
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro muri sanga.